Nice. Intensive gospel vandaag.
Okay.
Zicula kanjani dai. Mara zithini ku grind ka fanele sibuye sonke guys. Ke thi uzama ivesi. Jesus.
Gomhla. Gomhla. Wo sindiso. Gomhla. Gomhla. Wo sindiso.
Izo dinga choir ka. Awusizwe.
Gomhla. Gomhla. Wo sindiso. Jobe baba mabathathe konke ashiye umoya ubuye la kuwe akekho munye ha gobe ngimunye gobe ngimunye singimi phambi kwakho njengoyawe baba ungikhaphelile zitheni zami makube njalo, ha! Baba angeke, 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 baba angeke, kiphikise intando yakho.
Where's my 40 days?
Gomhla, gomhla, wosindiso. Ayishiswa baba yonke nemifula nempukuthe Siboni imibala nobuhle bosana Sinalomusa baba Sube nomusa baba phezu kwabantu bakho Mhla ilanga Lala Ukuphuma Ha Mhlayeshiswa Mhlayeshiswa Wonke Lamahlathi wobumnyama Yobu sufikile baba
Gomhla Athi ngithathe kangibuyisele ekhaya
Gomhla
Ezola one
Wosindisa
These are done Ema, angikhohlwanga yezwa.